awulisto angibambise
awubazogcwala ngwajet.
Yeah. We'll be right back. Ukairunga nwe tu, ukairunga nwe tu.